Westside Music.
My head to my yard.
It's never wrong to search for love from somebody. I never thought I'd find this love in you. You should know that, baby. Pusha ni kwisa wafuma. Ninani wakutuma iwe iwe.
Shana yuma iwatia ngakudati wakana Aloibe uwatana Nadiulanga mipeku wafuma Na haya ma Ndaipusha evo tulukusha Taufuaya wevo pelo kusha
Ndaipusha nipisa wafuma Pushe nipisa wafuma Sinani wakutuma iwe iwe Baby Nipisa wafuma
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Are you ready for this?